Yo. Yeah. Ninye kata.
Morota guy.
Yeah.
La waina.
JK's watu.
Amia boda. Nimdika rampara.
Rampara.
Baita we never tweta bafara.
Bafara.
Bafara never tira kampara. Yo. Western nito chikankanya. Otakanga. Nakushawa munyigo mudasi otakanga. Haru homa teka kakuzibiro otakanywa. Nakushawa munyigo mudasi otakango otakango otakanga. Rrrr. Leka tuvimem. Wadeto inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them so we give them. Kata vibes da wana this why we kill them. We kill them.
Leka tuvimem. Wadeto inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them we are give them. Kata vibes da wana this one we kill them.
Babo ine makasenti iwe kamwe. Ya kusawa kachupa kabia kamwe. Yesi no mushenye manyiwe. Mtuwe, mtuwe, mtuwe. Hey, ala. Babo ine makasenti iwe kamwe. Ya kusawa kachupa kasoda kamwe. Yesi no mushenye manyiwe. Mtuwe, mtuwe, mtuwe. Hey, ala. Yimuka wawo chidyo mchitanda. Omusiki mami ni kutamba kansa. Zina merizo wanyi chakale nyesa. Ochitine mochivimbo, mochivimbo.
Mira you guys. Fetuzi nana gwetu sanga. Biana biwala tuniga gwetu sanga. Mpase kuizi gwe mkuguli ya soda. Tusula tuzi nasiganye wale tintono. Mtono tona tenu hula mubutono.
Funa ya kademo kagambiro tibambi. Nawa ni kushaba hama tuntu na kobambi. Wabo sivire nyanda chwele tikambi. JK's ya jile geri karaba bandi. Lika tuvimem, wadeto inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them so we give them. Kata vibes la wana this why we kill them. We kill them.
Kato fumbe, wadeto inem. Ebesi no mshenye mtu wajitinem. Our feed them and them we are feed them.
Kata vibes la wana this why we kill them. Yara. Babo ine makasenti iwe kamwe. Ya kusawa kachupa kabia kamwe. Yesi no mshenye manyiwe. Mtuwe, mtuwe, mtuwe. Yara. Babo ine makasenti iwe kamwe. Ya kushaba kachupa kasoda kamwe. Yesi no mushenye manyiwe. Mtuwe, mtuwe, mtuwe. Yeah.
Babo still on the run.